mathuba kubonge kokuhle phindu thathi thuba uqinekile kwase kwafika la
Fucking love, fucking love.